adama kone yusuka jokkolde donno mobile sutarama domako wara dubi chapantati holti wiide mo jogiti elaji waltinde hakkillo makko denno kanko kone holti musude oro tagu
on cheren la patron ni ko kone
halde gonga watti yoga seni wonko ngadami wawa nangude hora on watta fu danya ko ngadumi watti yoga mi waddan dum ka sagito min nimsita yoga ban biya mi demo bernde ka munyide yafa se tawa cuudi se tawa golle watti yoga ada wadde kulle yogaaji de inade dum anatiide wurdude himbe wana ko yafi faisa tonyaage himbe tonyete gonga na hani munyide ka watti yoga munyal anatiide
seni wodoma on rogwa
bernde monde wana tan kanko adama o kono mako en anni kewi ka non jogabe mabbe kay na jogoni ko mabbe dabreji soni be bilama kedana be to yurusu e banyangara
je suis
mim artiste no golle bugara kadami hono di kulleji dum beedin takan hakkilo lobbo watta fam wada kulle jogaji lobbi edum faabo kan sanne watti yoga mi wadan duwa wuji yalla mi heba marde munyal sini wonko hewti ka mitinota mi munya wonde fu mi watta sini wonko hewtima attinota munya jopira sabi allah dun wa labinde bende neddo watta fu mi de sey himbe fu ana tagiro dum e an ya fu mi de jalde e himbe dun ana mo isanne mi de yawi nyangude sini mi nyangi mi yamin ta e hora faado hakkilo an walti
dan le meilleur sentiment
Idrissa Traoré yu dogotoro bamako do kumini do jogol hakkilo ko wiyete psychologue wi mako hani goto fuf wawan bernde mudun e le kala alhali mo jomum tawa e mudun
ya
yoga non takira yoga du atawan sabe himbe wattede latironi himbe ana cedi munyal yoga si wonko hewti dum on wattu fu danyan ko wadi yoga du ana wawi munyude himbe yoga be hakkilaji mum ben ana balti sanne hunde fu ko wada ana yada e mudun yoga du ana nawa dum sanne himbe ana kan hokkande hakkilaji dobbi do birgol sukabe ana wawi nafude sukabe fa laato jobben hakkilaji lobbi himbe hakkilaji mumben balti yoga no galle mumben wori dum latto sababu fa laato neddo nyangudo na munyawo
de ses compétences la
kanko Traoré o holti wiide munude bernde no babode hello hakkunde joomu ebe o wondi
sabino en wawi laataade sababu nyawuji misalu sini ada yawi nyangude dum ana wawi wadde torra do maada no bonna hakkilo sanne ana wawi waddinde yogabe hakkilaji bondi yaltude sago hore sini kulle yoga wonto nan hewto neddo se joomu heba hakkilo ko boni an wawi wadde do mudon wiide tan kulle yoga wonto sewde ke neddo nangira don allah sawna don an wawi latade kanga do don an holla wiide joomu en keba hakkilaji lobbe ko wawi wadde fa nanga koy mu en sini wonko hewti dum en ko moja fa keba jalta don ti allah
existe
so logo nan darda wiile di mali wawande bernde mabbe sabi ndo latade sababu dawrude telaji kewdi e bi makko